ngamazinyo amhlophe uthotho bese hleka kancane makumela jabule ngithi nguyelona nguyelona ngithandana naye oshaya ngamazinyo amhlophe uthotho bese hleka kancane makumela jabule ngithi nguyelona nguyelona ayiwe bese Uye lona, uye lona, uye. Bese hleka kancane, makumela jabule. Ngithi uye lona, uye lona, ayiwe. Ngithi uye lona, muhle.
Ukuyisitho sakhe